Mr. DJ rewind this tracker. Donado tell you bomo toli na kuwaka. Busungu unji gofeko lisitaka. Mbalumbye enostali ya chifilika. Bikuncho wena fila wana hiti high. Bikuncho chikuwa ya the city high. Mukwano sama zijamu sky. Bikuncho, bikuncho kuku. Bikuncho wena fila wana hiti high. Bikuncho chikuwa ya the city high. Mukwano sama zijamu sky. Bikuncho, bikuncho kuku. Face to face, back to back. Wama chusa gwendaga kuwaka. Donado teli bota buse guno mwaka. Kumye muliro na wayowe kunyoka. Zataka zabataba kate na wafuka. Musayi mutopo ntukonka. Call me a leader murapu ze kawaka. Raimu sange siwala galanga muka. Donado ye rapo mute ya kazuka. Kakubira wonze siwa wanadachika. Tandika ntabuka nyimuka. Situ kaluga flow mementuka. Ati yeze kawaka. Bikuncho wena fila wana hiti high. Bikuncho chikuwa ya the city high. Sabanzijamu sky. Bikuncho, bikuncho kuku. Bikuncho wena fila wana hiti high. Bikuncho chikuwa ya the city high. Mukwano sabanzijamu sky. Bikuncho, bikuncho kuku. Experimento mpita maginento. Muziki kwa watawa kadenze mba walito. Zeta wika kawunga na sweet potato. Awana mwana tosale migato. Yoka tujo gefa wana wageto. Oyo mugaga owali rubuto. Bikate date mwano funile toto. Fire burn and shine to the sky. Mujiji mutogo no tetuli shy. Sikumba tukuwe chocho we can't deny. Awatu zole ya tuwa iwa musai. Mwanda walawe wajudo uchai. Na your ramani we make them cry. Baka noko twaka waka suku kaka. Aka ntiki feke tufu kuku gaka. Bikuncho wena fila wana hiti high. Bikuncho chikuwa ya the city high. Bikuncho kano sama zijamu sky. Bikuncho. Bikuncho wena fila wana hiti high. Bikuncho chikuwa ya the city high. Mukwano sawa zijamu sky. Bikuncho, bikuncho kuku. Muchenge tabula musukali. Barapa mufude koleze zanali. Bali watidewe kwese mukamoli. Rapu nkulu kutanziso tanga kakali. Alali, zekuwa luno sirwali. Alfa pulo jikuwe tuwajoge. Awatu soka yeye sawa tuwasange. Chino chikambo chisitula no mugenge. Zendi soba tona siku wabwenge. Afeke rapa we kwese muchisenge. Nechaye, eno ye sawa tuwalawe.
Never,
Bikuncho wena fila wana hiti high. Bikuncho chikuwa ya the city high. Mukwano sawa zijamu sky. Bikuncho, bikuncho kuku. Bikuncho wena fila wana hiti high. Bikuncho chikuwa ya the city high. Mukwano sawa zijamu sky. Bikuncho, bikuncho kuku. Alpha Pro, bikuncho. Kawanga promoter, bikuncho. Mr. DJ rewind this tracker. Donado teli bomo toli na kuwaka. Busungu unji gofeko lisitaka. Mbalumbye enostali ya chifilika. Bikuncho wena fila wana hiti high. Bikuncho chikuwa ya the city high. Mukwano sawa zijamu sky. Bikuncho, bikuncho kuku. Bikuncho wena fila wana hiti high. Bikuncho chikuwa ya the city high. Mukwano sawa zijamu sky. Bikuncho, bikuncho kuku. Face to face, back to back. Wama chusa gwendaga kuwaka. Donado teli bota buse guno mwaka. Kumye muliro na wayowe kunyoka. Zataka zabataba kate na wafuka. Musayi mutopo ntukonka. Call me a leader murapu ze kawaka. Raimu sange siwala galanga muka. Donado ye rapo mute ya kazuka. Kakubira wonze siwa wanadachika. Tandika ntabuka nyimuka. Situ kaluga flow mementuka. Ati yeze kawaka. Bikuncho wena fila wana hiti high. Bikuncho chikuwa ya the city high. Mukwano sawa zijamu sky. Bikuncho, bikuncho kuku. Bikuncho wena fila wana hiti high. Bikuncho chikuwa ya the city high. Mukwano sawa zijamu sky. Bikuncho, bikuncho kuku. Experimento mpita maginento. Muziki kwa watawa kadenze mba walito. Zeta wika kawunga na sweet potato. Awana mwana tosale migato. Yoka tujo gefa wana wageto. Oyo mugaga owali rubuto. Bikate date mwano funile toto. Fire burn and shine to the sky. Mujiji mutogo no tetuli shy. Sikumba tukuwe chocho we can't deny. Awatu zole ya tuwa iwa musai. Mwanda walawe wajudo uchai. Na your ramani we make them cry. Baka noko twaka waka suku kaka. Aka ntiki feke tufu kuku gaka. Bikuncho wena fila wana hiti high. Bikuncho chikuwa ya the city high. Bikuncho kwano sawa zijamu sky. Bikuncho, bikuncho. food de koleze sanali bali wati dewe kwese mukamoli rap nkulu kutanzi sotanga kakali alali zekuwa luno sirwali alfapoloji kuwetu wajoge awatu soka yeye sawatu wasange chino chikambo chisitula no mugenge zendi soba tona siku wabwenge afeke rap abe kwese mchisenge nechaye eno ye sawatu walawe.
Never,
Bikuncho when I feel I wanna hit it high. Bikuncho, chikuwa ya the city high. Mukwano sabanzi jamu sky. Bikuncho, Bikuncho kuku. Bikuncho when I feel I wanna hit it high. Bikuncho, chikuwa ya the city high. Mukwano sabanzi jamu sky. Bikuncho, Bikuncho kuku. Alpha Pro, Bikuncho. Kawanga promoter, Bikuncho. Shidika kole, Bikuncho. Manawa asolazi, Bikuncho. Tukua.